ShankySupplier.com.
Ayo, 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 Big Nation, ayo, Big Nation.
Attention to the Nesma.
I say Sharia Sina.
Sinagabiswa.
Bilisoba, bro.
Dibura.
Ayo, what's papi?
Patro.
Baba ko
makafra kitendo kongwe tambo
naibiti 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 bila manga twese kuishi bana e akonja
manga on the mix
we mama mina dede 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 macho regerege johnny baby oh mama mina dede 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 macho regerege johnny baby.
Jenny Brotam, mama mina go see she hum, hum, hum. Jenny Brotam, mama mina go see she hum, hum, hum. Jenny Brotam, mama mina go see she hum, hum, hum. Jenny Brotam, mama mina go see she hum, hum, hum.
I bring ya kiss, I'm in a hundred gonna change you, Missy Coopy.
I bring ya kiss, I'm in a hundred gonna change you, Missy Coopy.
I bring ya kiss, I'm in a hundred gonna change you, Missy Coopy.
I bring ya kiss, I'm in a hundred gonna change you, Missy.
Kuna dem kantaka, matoka ni pachata, tuwaki mwafaka, kisho ntamfata.
Mimi kuna dem kantaka, matoka ni pachata, tuwaki mwafaka, kisho ntamfata.
Shokan tunacheza na mababe, shokan tunapali na majeje. Shokan tunacheza na mababe, shokan tunapali na majeje.
Watoto vya mashari, wakuwaka. Alo, ustosi kudownload iligoma.
Soka mulu, alimarekani tutakwenda. Wazo wa show tutasonga. Japo tumejua na vidonda. Adu wa chumba zetu wanaponda.
Soka mulu,
alimarekani tutakwenda. Wazo wa show tutasonga. Japo tumejua na vidonda. Na wachai wanaponga. Na kwenda, na kwenda, na kwenda. Na sepa, na sepa, na sepa. Na onoka, na onoka, na onoka. Moyo ni takwacha vidonda. Na kwenda, na kwenda, na kwenda. Na sepa, na sepa. Sepa na sepa, na ndoka, na ndoka, na ndoka. Moyoni nitakwacha vidonda.
Vidonda moyoni pato takota. Tajutia kukupenda. Kikwacha nesi ntakonda. Odada noma vidonda. Moyoni pato takota. Tajuti ya kumpenda. Imu ajanta konda.
Waneke muacha, tajutia, waneke muacha, taumia. Waneke muacha, tajutia, waneke muacha, taumia. Waneke muacha, tajutia, waneke muacha, taumia. Wen taumia, wen taumia, wen taumia, wen taumia, wen taumia, wen tajutia, wen taumia, wen tajutia, wen taumia, wen tajutia, wen taumia, wen tajutia. Watoto mbagala, wen taumia, wen taumia, wen tajutia.
Miutumbo na ujua na toma. Ataka my future when she's to a sea, put him on now.
We will do all you want to come and teach you now. Ataka my future when she's to a sea, put him on now. Put him on now.
Ona manga kama tao tumbo, kembe sao tumbo, kembe sao tumbo, kembe sao tumbo, kama tao tumbo, kembe sao tumbo, kembe sao tumbo, kembe sao tumbo, watu takiba, kembe sao tumbo, kembe sao tumbo, kembe sao tumbo, ona kisimio, kembe sao tumbo, kembe sao tumbo, kembe sao tumbo, ama deke yadu, kembe sao tumbo, kembe sao tumbo, kembe sao tumbo, we msila vespa, kembe sao tumbo, kembe sao tumbo, familia za kunye,
sambante, mitoto akumbu shibiskata. Mito trambagala
Apo
Rodiana
Familia Sanku
Mito tachaza shamaki Familia Sanku nye Santosi Makavila
Bado
Mito trambo kwa lambanga skaribu
Ipoa
Mito trangoba Dala
Mbili santa sabunchu Familia Sanku nye
Mito trambeze kimala
Apo
Mito trwa Santosi Mito trwa keko machungwa keko
Kalesha
Chirendu wa kufosi
Maima Firodi
Manoti baba
Koko
Familia Sanku nye Mito trwa mungu tendewida Watoto ze fighter
Aba chompo
Ishu na sita kabu
Apenteki
Nikiwa na no meme jesu
Nikibamba
mbili sita Chambiri yangu piga masuma
Mbia kisha mnaondoka na jingi wisi kupi
Watu tracki ubongwe mtiani nifungulia ni nagu moja Gwe mwanke mwanke salisalimia wezo bigi mkubwa Bigi popo mstakiwa Nisalimia lifto production Wapi mapro Watu tasari ya machisi